Oh my jojojo, my baby she looks too fine. I like your dress, your design. I swear before God you too fine. Embe do do do, limelala mchangan. Wani tuliza mawazo, wani posa na juisi ya main. Yeah, yeah, yeah.
Wengine so need for your love, si on need for your love. Wengine so need for your love, I swear baby. Eze, uko moyo need for your love. Moyo need for your love, uko moyo need for your love. Omo eze,
ade, mtanga ikasana.
Abe,
anaitikiaga yu.
Abe,
nikimuitaga imo.
Ade,
mtanga ikasana.
Abe,
anaitikiaga yu.
Abe,
nikimuitaga imo. Kwake ya mnimoi. Peke, only you peke. Moyo nuko peke. Let me sing for you.
I like you, baby.
Omo jeje.
I like you, baby.
I love you, baby.
I like you, baby.
It's alright. Nimefungua lebo. Na yendo festival ni nimemsaili. Goma tebo kwa tebo. Vijicho vya wanga tumevibaili. Aona mida kwela nshushe farai. Ifanye iwe ndefu kama swala ya tarawe. Ona we unanilipa kabla ya tare. Mi akili ya juu bado mchanga sijabale. Ona we
ade
mtanga ikasana.
Abe
anaitikiaga yu.
Abe
nikimuitaga imu. Kwake ya mnimoi. Mtanga ikasana. Anaitikiaga yu. Nikimuitaga imu. Kwake ya mnimoi.